business is very good. It will help your ministry very well. You will preach Christ better. Sawa sawa.
My business associate afamba kazi mbingi na yeye.
Welcome. Yeah. Welcome.
Hey. Sasa ngaongea na ule katika client madam kasema namna gani?
Amekubali kwanza kanisa na sisi tufanye wash na hiyo kanisa.
Your mercy, your glory, your blessing, hey, me designer. See your way on a day. I got no worries. Hata bila money. Niko shopping. Cause you're never stopping.
Kuja kwa papa. Ndao kufunia katika business mzuri. Business legit, miracle legit. Tengeneza pesa mzuri katika kanisa, madam. Wakati ngaingia katika kanisa ngaosha. Taosha pesa mzuri katika kanisa. Hapana kataa katika business. Miracle legit, mama. Mama, tonge na boss.
Papa.
Nguru wa sawa, tazoya business.
Nini mbaya ukukai?
Hakuna kitu mbaya, nikushiko tu legit, moja taongelea mbele.
Tutashikwa tupele kwa police station.
Eh, taongelea uko na tazoya kazi. Tazoya, wapi mkubwa wako taongea na mkubwa baba. Kuya taita Jehovah katika cell.